na ni set ya wagido wagido, kichwa neka kwa my pillow, kiuno ni flexible na yo mwili convertible, et petit na ki reverse cowgirl ni slim thick leg side boy tip peke ni too deep. Napenda galaneza kam na besti wake kwangu, anasema leo ni hat trick, leo tuko watatu. Gialis nilikuwa nateka matipi kwa staffu, squeezy wa ujileta sunajwa dopra ni piamu. Saba ni number useless kawezi ichora, you say I make you sick nafta mechi siutapona. Your body so tea hadi javu anabonda, ukinipea mswaki unafanyanga na kona. Day one ulijifanya we ni lana, day two nilistuka baby girl where's your manners. Squeezy wezi danganya nisha joy your true color, sukona tabia zile zenye kaninia na kanywa. Boy like me sinanga shy girls kwa catalog, the freakiest ones SEX wa remarkable, wale ushika mali nona icheze ya ka analog. Kauja nielewa usi jali yo ni para meza, hit and run juna kakashen sia, close the door right behind no funge curtains pia. So my dear niko na my idea, vile niki shift gear uta whisper in my ear. Don't stop big baba, don't stop nika trele kwe meja tuneleta mos mos. So don't stop big baba nko almost, namuliza who's your daddy anasema you of course. Kuna mana mlio na kupigia pigia, watafanya dini jam dawazimi ya mkia. Nigala wako na nirukia rukia, sazile mejam na wewe mina muambia pitia. Niko na gala na kuangana 9 to 5, after mboka kuche kwango wende home aja decide. Misi jaili pianga ikus my guy, huni njeria na niko